Wapinzani wanahanya kugombea kiti, wanajadiliana wamchafue vipi. Eti inakuwaje mwana mama anashika kijiti, awajibu mama ni nguzo ilosimama fiti. Ninachojua masela, uko mtani kuna dhiki, mama nafungua hela, kitume upate ridhiki, mafumbo andika kwa dela. Sisiemu hatukupikiki, upepo ufuati bendera, alopewa papatiki. Onanana, mama kaza naiweza, kando mana minaimba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kazi mama kainuka na kucheza, mama kaza naiweza, kando mana minaimba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kainuka kazi mama na kucheza. Mama, teacher, teacher konde, teacher, teacher konde. Mama, teacher, teacher konde, teacher, teacher konde. Mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kazi mama kainuka na kucheza, mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kainuka kazi mama na kucheza. Inachojua masela, uko mtani kuna dhiki, mama nafungua hela, jitume upate ridhiki, mafumbo andika kwa dela. Sisiemu hatukupikiki, upepo ufuati bendera, alopewa papatiki. Onanana, mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kazi mama kainuka na kucheza, mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kainuka kazi mama na kucheza. Mama, teacher, teacher konde, teacher, teacher konde. Mama, teacher, teacher konde, teacher,
ikakumwendesha kali bambilile. Mwaka wana kutayunja na kutayunja.
Na kwa kweli, na kwa kweli.
Mava tanda mwi mama hii makone.
Kabisa.
We umemuona mama, Mama Samia mama, na ikakupweteka kali bambilile.
Teacher, teacher konde, teacher, teacher konde. Mama, teacher, teacher konde, teacher, teacher konde.
Oh, so sad.